Fika, njia ina jam sasa wapinda pita. Nimekaa karibia saa sita. Sasa kukaa nimechoka. Oh baby, sijamwona long time now. Nona ruto ga mwezi jana. Nimeshamwambia mama nimefika tangu mchana. Anajua nimeshafika, ameshafika, amekasirika. Alipika tangu mchana ila sasa lunch imegeuka dina. Nimechoka kupiga honi na Atuelewan, nimechoka kupiga honi na Bipi, atuelewan Bipi, move out the way Nimechoka kupoteza time Nina siku nyingi kwenda home I am missing my baby Hello baby Natamani niwe nyumbani Nimekwama hapa njiani Kuna jam baby Kuna jam baby yeah. Hello Unafanya hivyo nakosea mama Unanikatia simu unanionea We ungekwepo ungejionea Unafanya hivyo nakosea mama Nakuomba mpenzi ungoje Nijani naja niombe Nimechoka na kuja tule Huruma nione Nakuomba mpenzi ungoje Nijani naja niombe Nimechoka na kuja tule Huruma nione Nimechoka kungoja highway Nitapita kokote mradi we Ili kama ni kesi na iwe Atuelewan Nimechoka kungoja highway Nitapita kokote mradi we Ili kama ni kesi na iwe Atuelewan Nimechoka kupiga honi na Bipi Atuelewan Nimechoka kupiga honi na Bipi Atuelewan Bipi Move out the way Nimechoka kupoteza time Nina siku nyingi kwenda home I am missing my baby Hello baby Natamani niwe nyumbani Nimekwama hapa njiani Kuna jam baby I love you so much I love you mama I love you mama Nimechoka kungoja highway Nitapita kokote mradi we Ili kama ni kesi na iwe Atuelewan Nimechoka kungoja highway Nitapita kokote mradi we Ili kama ni kesi na iwe Atuelewan Bipi Move out the way Nimechoka kupoteza time Nina siku nyingi kwenda home I am missing my baby Hello baby Natamani niwe nyumbani Nimekwama hapa njiani Kuna jam baby Bipi Move out the way Nimechoka kupoteza time Nina siku nyingi kwenda home I am missing my baby Hello baby Natamani niwe nyumbani Nimekwama hapa njiani Kuna jam baby I love you so much I love you mama I love you mama I love you mama I love you so much my baby my baby my baby my baby my baby my baby I love you so much I love you mama I love you mama I love you mama I love you so much my baby my baby my baby